safasa phela kwenzenjani sabulala naso twa kanti yini indaba kwachitheka igazi warabhouse ingane edlengulwayo impilo inzima ukhala ubusuku nemini waqala inkabi inkabi enconywa ngokushaya ikhanda ngamane ngihlale nje ngamane ngisile nje ngamane baningi bayathwala ngoba bezama impilo engcono akuyona impilo impilo enjani uhlale uthukile I can't lose myself I can't lose my mind ngamane ngihlale nje